Lesson 45, Original Dialogue for Listening.
Erinnya lyo gwani?
Erinnya lyange nze John.
Gwe John yo, ova ludda wa?
Mva mu America.
Ova mu America?
Nze ndi mu America.
O musaza ki mu America?
Musaza ya Virginia.
Kati oli mu kitundu ki mu Uganda?
Najja mu Uganda okusomesa era mbeera mu kibuga kye Hoima.
Oyagala yo mu Hoima?
Bwentyo, naye njagala nnyo okuddayo mu America.
Pronunciation build-ups.
Erinnya lyo gwani ssebo? Erinnya lyo gwani ssebo? Nze John. Erinnya lyange nze John. Erinnya lyange nze John. Ludda wa? Ova ludda wa? Gwe John, ova ludda wa? Gwe John, ova ludda wa? Ndi mu America. Nze ndi mu America. Mva mu America, nze ndi mu America. Mva mu America, nze ndi mu America. Mu America. Saza. Saza ki? Musaza ki mu America? Ova musaza ki mu America? Ova musaza ki mu America?
Ova mu state ki mu America? Ova mu state ki mu America?
Saza lya Virginia. Mva mu saza lya Virginia. Mva mu saza lya Virginia.
Mva mu state ya Virginia. Mva mu state ya Virginia.
Mu Uganda. Kitundu ki mu Uganda? Oli mu kitundu ki mu Uganda? Kati oli mu kitundu ki mu Uganda? Kati oli mu kitundu ki mu Uganda? Hoima. Mu kibuga kye Hoima. Mbeera. Era mbeera mu kibuga kye Hoima. Okusomesa. Najja mu Uganda. Najja mu Uganda okusomesa. Era mbeera mu kibuga kye Hoima. Najja mu Uganda okusomesa. Era mbeera mu kibuga kye Hoima. Mu Hoima? Oyagalayo? Oyagalayo mu Hoima? Oyagalayo mu Hoima? Mu America? Okuddayo? Njagala nnyo okuddayo mu Amerika. Naye bwentyo bwentyo. Bwentyo bwentyo naye njagala nnyo okuddayo mu Amerika. Bwentyo bwentyo naye njagala nnyo okuddayo mu Amerika.
Drill.
Esaza. Sazaki. Ekitongole. Kitongole ki? Edwaliro. Dwaliro ki? Omulimu. Mulimu ki? Egwanga. Gwanga ki? Ensi. Nsi ki? Omuwala. Muwala ki? Omukyala. Mukyala ki? Omulenzi. Mulenzi ki? Enjawulo. Njawulo ki? Eduuka. Duuka ki?
Drill. Present tense versus infinitive.
Ngenda mu Uganda. Njagala okugenda mu Uganda. Ogenda mu Uganda? Oyagala okugenda mu Uganda? Agenda mu Uganda. Ayagala okugenda mu Uganda. Tugenda mu Uganda. Twagala okugenda mu Uganda. Mugenda mu Uganda? Mwagala okugenda mu Uganda? Bagenda mu Uganda. Baagala okugenda mu Uganda.
Drill. Present or perfective versus infinitive.
Oyimiridde? Nedda, naye njagala nnyo okuyimirira. Otudde ku ntebe? Nedda, naye njagala nnyo okutuula. Owandiika ebbaluwa? Nedda, naye njagala nnyo okuwandiika. Ofunye ebbaluwa? Nedda, naye njagala nnyo okufuna. Ogenda ku lubaawo? Nedda, naye njagala nnyo okugenda. Ova mu kibiina? Nedda, naye njagala nnyo okuvaamu. Ogendeka? Nedda, naye njagala nnyo okugenda.
Glossary.
Esaza. Okuddayo. Okwagala. Nnyo.
End of lesson 45.